ciidamada aan una ciidamada fadhida uma ee ciidamada isdaba joog galan galaayaan inka dambay timay galeena meel degmada tiyadno xuduud iyo tumo 10 kilometer ma in galeena degmada xudur fiilo la raaw iyo kooyo iyo galeen meela ashabaab iska daareen magaalada in ku biirina ku qaadanan iyo obad jawaan aha nagadeen wala hadda zaahid ee kaleena majarna maadaama magaalada intii ku baahan xuduud ka dhaafay ilaa 15 kilometer galeen way ogaaday kortay in kale oo un hadda ashabaab amba koofarnaanta oo barnaanta oo miidhiinana soo miilo hadda ashabaab hadka kaana ka jira mal argaaw ciidamada gobolkan iyo jeedidii hooy waha in walaa shugo hayaan walaa uma shugaan oo kale shugo hayaan muddo dheer oo qasana dheer markay hubtahana dheerona lamaada dhiniba weerar la hubaado niga meel uu hadduu weerar ku wadna ku hor uu ku wadna ciidamada xudurna ha galaan niga bari afkaha saarano walaa guurileedan aan dhahay iyo kooyo ka iyo korkor abal ilaa turkun xuduudkan oo ilaa labaatan jiro yaabal iyo kulan jireed dadkii walaa ka jira yaa way fadaane waqti dhow hadii uu ku hana dheer in hal foon aadno gobolka boqol doon lagu tartaray kuwan barnaamijkan iyo istaraatiijiyada saasoo walaalkay.